The sound. The sound.
Unanipenda baby japo sina mali. You know, baby you the best. Leo foko miatari. Kwanini nisiku nunulie jet. Nataka tuwe wawili. Yani we na mimi. Tuliko toko mbali sana. My baby she's a lawyer. Umetaliza moya. Umesikia story nyingi. Yani kona kona mingi. Umevumilia darling. Keep you just a kia. Mengi umekwambia. Umetupilia mbali. Umeniba. 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 Umeniba.
Tuze mami, safari ni ndefu hatujafika. Dunia kubwa sayari, ubavu wangu ndo nafarijika. Tupata uridhike swaina, hatuna umbo sije badilika. Vishawishi vya kudanga China, alamo pendo weka jafutika. Shuri you the one, to enjoy the ride. Sema twende bichi gun, my girl decide. Mkufu na kidan, shingon my hand. Show your body chain, my girl kiwind.
Rough, nikicheza rough ndo takusa. Mapezi matamtoka kwako mama. Usijo kapasuka choro wako. Upata maya fisi mfupa kakudanganya. Sita kikosa tena, kosa tena. Nika kukosa tena, kosa tena. We changu chanda jema, chanda jema. Ya pasa utuzwe vema,
utuzwe vema. Umeni bamba, girl. Umeni bamba. Umeni bamba, girl. Umeni bamba. Umeni bamba, girl. Umeni bamba. Umeni bamba, girl.
Yeah, yeah. Oh no. She give me love. Amea hiri kwangu neba hata taka. I'm in love, yeah, quick man. I'm independent with the top man. She give me love, good back a night man. Uzuri wake shuki saka. Wanye mapenza towi baka.